kunemerera naye mu nyimba z'omukwano nakwekuka sawe unye sabisasulira fizi enjoba gundi yansomesa kuyimba kwange kuzaale jaja kasumba yayimbanga tata mwesigwa yimba nnyo tena tata mugabe yasunanga jita kyo kitone kino nafuna akadde ne ndowooza ku byanfunya bingi olw'okuyimba balala bagezezaako bibaganye konze mwattu yange ba mukama yannyambye ne mbakajjita muyimbire obugalo anti ntandise atalina kyakumwebaza olimbi afazali mwebaza obulamu webale webale tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale 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 tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale mpade singa manyama zina nandi zinye na afazali kanjugume natandika mama ne kuseyi munga njerega mama no mutose munga nyuma siba nenyanyo abanjerega bambia mazima bia mfunye nange sabisubira na ye mungu tasumagira olaba junanze yali asuliwa mundaka Chris insana kwebaza kundi yongeza chitanji ulire nawe webale webale tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale 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 tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale ninga ekinyonyi ekitolose mama nze mu prisoni bazi baba muliwa bamujulira mujeno twesibe bisenzo muna mu nyumba mulimu omukisa bena amazina ntadde mujjira laba bwensanyuse wabulonda zenyokeya sibyakukukuta ebyaffe bya lwatu buno obuwanguzi makunale lengera abaana banyumyera bannonsereko batenda mukama byakola byamagero abakyala musakanye omuyimbi kanyimbe lengera abaana banyumyera bannonsereko batenda mukama byakola byamagero webale webale tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale 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 tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale.